AAC 130, above.
Skateboarding music. Yo, yo. It's your boy, Mr. Ruddy.
Taki story za madem nishafunga mimi. Teri baki singo staki shopo mimi. Mana kile nae mpenda kata khani ya mini. Nani yona pwege nani cheza mimi. Taki story za madem nishafunga mimi. Teri baki singo staki shopo mimi. Mana kile nae mpenda kata khani ya mini. Nani yona pwege nani cheza mimi.
Nili mpenda sarana ya kani yona pwege. Kani cheza chini le design niselewe. Sali kwanga player sali nifanya selewe. Kani pia ses paka mapombe nilewe. Mr. Die Die story za mademo lai. Teri niwe single maybe don't afurai. Wana nipasias paka sometimes sikuli. Najipata nikonjana nishapika sikuli. Kupenda kijamani ama ina wenyewe. Ama ni vile mii sijapata ubavu wangu. Maisha gani kaya mani pende tu mamangu. Ama nachana nayo nikapende masha yangu. Teri niwe single daily nikakeshe ba. Natasi ulizi uko wapi. Teri niwe single daily nipige shere. Nasipiki usimu uko wapi. Teri niwe single daily nikakeshe ba. Natasi ulizi uko wapi. Heri niwe single daily nipige shere. Nasipigiwe simu uko wapi. Mara radijai uko wapi. Mara umechelewea wapi. Utafika nyumbani sangapi. Izo ndo maswali mistaki.
Taki story za madem nishafunga mimi. Heri baki single staki shopo mimi. Mana kile nae mpenda kata khani ya mini. Nani yona pwege nani cheza mimi. Taki story za madem nishafunga mimi. Heri baki single staki shopo mimi. Mana kile nae mpenda kata khani ya mini. Nani yona pwege nani cheza mimi.
Nilimpenda mish na akanipenda pia. Akani show love ata seze hadithia. Sea meni yacha na judi ya joku penda. Heri niwe single daily nikakeshe ba. Natasi ulizi uko wapi. Heri niwe single daily nipige shere. Natasi ulizi uko wapi. Mara radi jai uko wapi.
Taki story za madem nishafunga mimi. Heri baki single staki shopo mimi. Mana kile nae mpenda kata khani ya mini. Nani yona pwege nani cheza mimi. Taki story za madem nishafunga mimi. Heri baki single staki shopo mimi. Mana kile nae mpenda kata khani ya mini. Nani yona pwege nani cheza mimi.
Skateboarding.